biragaragara utabibona burya namwita ikiwara saza bibihara bendaga gusara uteye neza kuri njye umwari uteye neza nanashiriraho imari uguteye burya kuri njyewe ni tayari sore w'ikigari birira ubugari tuze upfushe umwari uteye neza umwari uteye neza uteye neza Hey, yeah, yeah, neza. Hey,
this could be love that I'm feeling. I'm gonna give you everything that you'll ever need. Because I love you. Hey, because I love you. Yeah. This could be love that I'm feeling. Give you everything that you'll ever need.
Mana fasha nanjye mwana nabure mu rugendo rwanjye nawe naruhe I'm resident from Cancun don't name me kufe oya nzakurinda n'abahuna
nzakubwira como kunda every day can I trust you
wasange mane jya kurema ndicyayishira kagoro kukandirema ndakuremye haruza kumenya nakumenye nafite amahera umwari uteye neza nanashiriraho imari uguteye burya kuri njyewe ni tayari uteye neza yeah yeah yeah